this time for only one. Mr. LG.
Your body make me spend my money. Your body make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, fungo za pensi. Uendeshe, uendeshe. Sinionjeshe, nipe yote yote mama, sinipeleke, nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu.
Isabella make me dance, oh make me dance. Isabella make me dance, oh make me dance.
Tumutu kutu.
Isabella make me dance, oh make me dance. Isabella make me dance, oh make me dance.
Now I got to touch your body. When you move your body, tewe unanipa maji na jiweka ganzi unaniteka mami. Kwanza sielewi chuo gani umefunzwa umesomeaga. Bona sio kweli uliacha teseke taumiaga.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto nyoto, nyoto nyoto, sito iboko. Toto mutu kutu.
Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza. Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza.
Toto muto.